Omukubiriza w'olukiiko lw'eggwanga olukulu Anita Among alagidde akakiiko ka Paalamenti akavunaanyizibwa ku by'enfuna by'eggwanga okwetegereza ekiteeso kya gavumenti eky'okukola oluguudo oluva e Kayunga okudda ebbaala okutuukira ddala eggaliraaya nga luno luweza kilomita 87 olwoludde nga luli mu mbeera mbi era luno lwaviirako n'abatuuze baayo okwekalakaasa omwaka guno nga balaajana olw'enfuufu okubamalako emirembe. Ekiteeso kino kyayanjuddwa Minisita omubeezi owa guno naguli mu Minisitule y'ebyensimbi Henry Musasizi era yawaddeyo Paalamenti empapula eziriko ebikwata ku luguudo luno n'ensimbi ezigenda okukozesebwa awamu na wuwaaji ezigenda okuva. Wano nno omukubiriza w'olukiiko lw'eggwanga olukulu Anita Among weyasinzidde n'asiima omukulembeze w'eggwanga olw'okussa mu nkola ebyo byonna bye yasuubiza eby'ekibiina kya NRM n'ategeeza nti buli kimu kyakutereera.
Madam Speaker, I beg to lay on table the proposal to pre-finance the design and build of Kayunga Bale Galilaya Road, 87 kilometers from gravel paved standard. I beg to lay.
Thank you. This stands referred to Committee of National Economy for consideration, pursuant to Rule 162(2).
Omubaka w'ekitundu kino oluguudo gye lugenda okuyita ekyebbaale Charles Tebandeke ategeezezza nti aludde nga ajjukiza gavumenti ku nsonga y'okukola oluguudo luno olubadde lwafuuka akattiro wabula n'asaba gavumenti okukozesa obwangu obwetaagisa lusobole okukolebwako amangu ddala.
And to enlighten the public that the request being laid in here on the floor of parliament is going to serve a connectivity purpose of northern Uganda to central region, and Kayunga district is in a strategic location of the central heart of Uganda. So the request being laid in here, I hereby support it on behalf of the people of Bale, Kayunga district, central region and the north, for strategic purpose, development and any other factor
as
may be outlined. Thank you.